shonile leso sibuso utufune kanjani ngabe umfowethu ufune kanjani yena baba 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 ufune kanjani mama mama ufune kanjani ngibe uza ufune kanjani yena baba 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 ufune kanjani
Yeah.